약혼了接着接着아보고 All Stars Music Bar Mr. Go 진기감 Music 아보고Happy birthday. Enjoy your day. Ni siku yako leo. Apopo ine acheza. Basi inuka tucheze, tufurahie. Mana ni siku yako nzuri ya kuzaliwa. Wazazi, baba Elijah katana, na ye mama Mary katana.
Happy birthday to my unit.
Manema. Mikono juu, mikono juu, mikono juu. Yeni anacheza, Yeni anatingika. Producer Tiger, Mr. Goa, Tingika Music.
Happy birthday.
Yomana leo tunaim.
Happy birthday.
Una kuvoyera baraka.
Happy birthday.
Lelo ni siku ya dede.
Happy birthday.
Utangeza maka dede we.
Happy birthday.
Yomana leo tunaim.
Happy birthday.
Una kuvoyera baraka.
Happy birthday.